Let's go. Blend bang bang nan ke. You know.
Oh yeah. Is it my fault na di basa ne attention? Mazima na weka a just fuka chahine. Baby, is it my fault na zifaka na depression? Makanika kuja a just fuka chahine. How is it my fault when I told you I was dating? Koma mango funo zingo jama yaine. Kama love ineyo na kuuza sinzi funa ineyo.
Aye, mrifusi lengo. Fusilian con, Moseli Yawasi Yakuja Fuqua Chine, Muzilian con, Muzeko, Anzakanasi Yakukonda Fuqua Chine, Muzas Aji Kondinani Nazikana, Dungofuna Sindusa Wina Mumoya Manga, Olo Azizake Osena Wasia Banja, Deusa Motoga Gatimina Ukupenga. So, how is it in my fault? Mutu can get divorced, Mesanaku Uza Singo Chase. I say, how is it in my fault? Mutu can get divorced. Mesa na kuhusa live your lifestyle. Mumuhusa sajikondi na ninazikana. Dungofuna sindu sabi na mumoyo manga. Olo azizake ose na wasia banja. Deo sama pange sindu sonde jaila iwe.
Is it my fault na nipasa ne adensha? Mazimana weka atisfuka chahine. Baby, is it my fault na zifaka na depression? Makanika kuja atisfuka chahine. How is it my fault when I told you I was dating? Koma mango funo zingo jama yaine. Kama love ineyo na kuhusa sinzi funa ineyo.
Sunga manene kuti inendi wa violence. Unazi yamba weka zoti sunga malize. Nesa mone kenga to ipani niwe siya, siya. Zoma lila zoma danda unkasi wa unkutu. Kumve wakoza kwete kaliva, liva. Kaku uza usa kaka miza, miza. Neso danza kwa asa tiwe saine. Nikangati naku saine. Unawela weka unkawela eh. Kamisa fupo na pakosi cha kutimba. Zoti asa siweza ile. Nika kati nda kukusa ibe. Unawela weka unkawela be. Unakaka misa fupo na pakosi cha kutimba.
Zima ifo na nipasa ne adensha. Mazimana weka atisfukwa chahine. Baby, see my fault na zifaka na depression. Makanika